benga 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 bango bajali kaka bana baboti to néglige bana te
mawe babengi bango le bana bashege
benga 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 bango benga 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 bango
naiba kwaka manze mamona nga
akufa
atuna mboko
papa na
mwasi papa.